just wanna spend my life with you for the rest of my life.
I still kiss, baby.
All mine.
I just wanna spend my life with you, baby. I just wanna spend my life with you, my darling. Nife unisike ufini kusike mpenzi. Kama kitanda nituko wote kabri nitoi wote pia mpenzi. Turn around nikumbie. Hakuna wewe bila mie. Hakuna mie bila wewe. Lazizi umebariki wa roho mpenzi. Ufutuzika ni wangu lazizi. Wakileta choko choko mpenzi. Tuna time to put this in. What's up my boo? Tunde kiwanja gani nieleza my boo? Usinipe tabu. Kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo? Tunde kiwanja gani nieleza my boo? Usinipe tabu. Kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Yeah. Mimi kama wewe, wewe kama mimi. Na haijalishi kina kipi nimezama penzini. Wanatamani kuona tumetemana lakini sisi ni watu makini. Vikiumana nisiria we na mimi. Kitu nachopenda unakomana shida. Hata nkikosa ntakikisha unakula unashiba. Pesa na zawadi ni vitu ambavyo vikupi shida. Unaita vitu vya kawaida upato vikose barida. And I'm gonna marry you, I swear. Ukiacha baba mama, you're the only thing I care. We're so get it bovu, so sitaji kuona spare. Sema unapotaka kwenda, promise I'ma take you there. Sitaku pato na tamando, mana kipiga kazi na chungamka. Naletaga na vipiza, wasione mtoto mzulo. Kasani dagia, wasione tuchombo, kasema kifaa. Unanifana kufaa, shida zako za kwangu nazivaa. Mimi na wewe kwa shida na bra.
What's up my boo? Tunde kiwanja gani nieleza my boo?
What's up my boo?
Usinipe tabu. Kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Watagawanya na kutoa.
What's up my boo? Tunde kiwanja gani nieleza my boo?
Tell me baby.
Usinipe tabu. Kama maswali ya wewe ndo jawabu. Tulikutana wawili mpenzi. Tukigumana wawili mpenzi. Yanani ya baki ndani mpenzi. Ayaya. Viko vitu vya kunitenganisha navyo ila siye niliye naye sasa. Sababu niliapa kumpenda kama kutomwacha. What's up my boo? Tunde kiwanja gani nieleze my boo? Usijipe tabu. Kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo? Tunde kiwanja gani nieleze my boo? Usijipe tabu. Kama maswali ya wewe ndo jawabu.
It's Urvala baby. This is Banaba Boy Classic with my boy Lunya Boozy. Gold never gets old baby. Yes sir.
What's up my boo? Tunde kiwanja gani nieleze my boo?
Tell your friends, tell your best friend, we're back in the game.